nasema hata kumtuna taidea. Junubi nasema hata kumtuna taidea. Ya kwa nasema hata kumtuna taidea. Umongali ana zulmu junun, ana belit, ana awir. Tanil gali ana zol miskin. I'm living in ghetto, hayat full of sorrow. Nobody cares of tomorrow.
Junubi, Junubi,
hey, hey.
Junubi, Junubi,
Junubi. Gali aklak daikab, ana karab jaranat, ana karab janas, ana jana shamashi.
Junubi, Junubi,
hey, hey.
Junubi, Junubi.
Junubi nasomata kumkuna taidea. Junubi nasomata kumkuna taidea. Ya kwa nasomata kumkuna taidea. Shalafi si kumbu onusu, shalafi ilumbu onusu, shalafi sugumbu onusu, 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 onusu. Style daima zeta ni indeya, music daima zeta ni indeya, anazatuma zeta ni indeya.